Troia.
Wachani, wachani kuingize box.
Nini ko ndani ya hiyo box?
Ganju, sherati na mali ni safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box. Wachani kuingize box.
Nini ko ndani ya hiyo box?
Sekete, wetete na mali safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box.
Sakuna uboy, miwa nime crush on. Silo ame ntaja, tia ntole form.
Niaje baby girl, tuneza link up. Niko na bash kejani, uneza pull up.
Mini nani skupotezo kati ndani faster. Luku na vile unapenda shere, you ni bamba.
Birds of the same feathers in a flock together. Nadeo yuzungushe leo ka propeller.
Napenda furan, pigie kako na dough. Pesa tko na zona, bado tunataka more.
Shikina, shika more.
Korada yako shani ya kandani ya box.
Ati tiri tuzes ina kamna gift hamper. Venye umejikunja leo natumia subtractor. Ati uko on ata bila adapter.
Aki Alejandro shafunga hiyo chapter.
Wachani kuingize box.
Niniko ndani ya hiyo box.
Ganju, sherati na mali ni safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box. Wachani kuingize box.
Nini ko ndani ya hiyo box?
Sekete, wetete na mali safi.
Naona tosha ndani ya hiyo box. Box tangu ingie, maringo na ufala. Ati unachiton mina demo beauty pala. Chagua ni moja, shilingo dola. Chagua moja, usikwe bipolar.
Si chagui moja, kwanza umesota. Ni kama unadai kunibia nyota. Hukua my main, ulikuwa underwater. Under
Wachani kuingize box.
Niniko ndani ya hiyo box.
Ganju, sherati na mali ni safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box. Wachani kuingize box.
Nini ko ndani ya hiyo box?
Sekete, wetete na mali safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box.